babezi bangamba ndi mwakazole njia kyobensi ya lavu ye mfunda ngende kumuyo buchayi ngempewe nkomotera yo era bwe byansobera nembijja mwamagezi gange neninda eyantonda kyangamba nakwenja okwesigama asima buchanga numwanange olwalero nfunye omuntu kantune wali kitese ebirala birijja mukama bye yansuubiza bingi asoose kumpa mulenzi kantune wali kitese ebirala birijja wala amaso gakoma wali mukubo mbambi togesiganga twerane gokute olo lugendo lwe matendo olobufumba tolulabe namunyumya ne musekane muno abasajja bakola mayumba omukyala gwokola maka naye kinamuswaza nnyo nakoze ennyumba ye
kwa chirinze betobimanyibyo wakana